You're chilling with the modest producer out here. It's what town and beats by the way.
Bazenga. Bazenga daddy when you bamba when you mata. Niki kusuka cheza chini when you mjanja. Tuko bukla na size onanga na siri akuna apa kile iko when you bad girl.
Nishikilia, nishikilia. Cheza na me naughty girl, nishikilia.
Bazenga daddy we ni bamba we ni mada. Niki kusuka cheza chini we ni mjanja. Tuko bukla na size onanga. Na siri hakuna hapa kile iko we ni bad girl. Unaweza wine kwa na bad man. Vodopia ikami in abundance. Unaweza fanya bidan towe album. Mukisita sita ndo bade uchore saba. Vile unazungusha kiuno inaua. Kwa beduko ndavuruga. Vitu si ufanyaga ndo na kopi wana iga. Manzo na roll nishafika. Title ni daddy kini ita. Siku wizi niacha kutekana kwa kanisa.
Nishikilia, nishikilia. Cheza na minuti girl nishikilia. Nishikilia, nishikilia. Nishikilia, nishikilia. Cheza na minuti girl nishikilia. Nishikilia, nishikilia.
Sativa, mina dai hizo noti nizishikilie. Kazi kwa sawa hapo kwako nizipigilie. Kama kali siogopi niko fitimie. Na kuatia memories no nifikirie. Deny right car, web nina banka, hama. Kasina huruma iyo mtansha, hama. Nkishika na buruga na watanga maalama. Kwa tumaliza siku bakisha, ama. Kukiwa na form na fikanga kaska. Na sibongi kovu nina zoza kaska. Kama nameless make your heart go pa. Mindo na wapeleka na rada, ra. Pale kwenye scale mindo 10, 10. Wacha tuzi kamwa ni be, be. Na unishikilia niki ben, 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 yeah.
Nishikilia, nishikilia. Cheza na minuti girl, nishikilia. Nishikilia, nishikilia. Nishikilia, nishikilia. Cheza na minuti girl, nishikilia. Nishikilia, nishikilia.
Rizwa juja nina tank chungulie. Nikusisi fiti manze jo adulia.
Tuende kwako King Rizin kupatie. Unakwanga umeweza wachan kupatie.
Kaa kwako baby girl ukalie. Riz huwa mdamu itabidi ulipie. King Riz, mina die queen Riz. Si die queen B, mina die queen Riz. Sipendi watu wengi, mina die tu katusa. Na kucha kukusesa, kukusesa tena ngware. Napenda ukinigusa, ukinigusa huku chini. Napenda tukiamuka, una harvestika saba. Toka kwenye kiti, ngosu mdamu kwenye kiti. Tuka piki densi, baby girl piki densi. Wacha kuchu umo, wacha kula hizo kucha. Inje kumekucha, vaa toja ficha uchi.
Nishikilie, nishikilie. Cheza na minuti girl, nishikilie.